Degmada Dinsoora waliba iyo kumiteeta ah degmooyinka oo ku jaranga dhibaatooyin fara badan ah maadaama muddo ku dhowaa 10 sano ee walbaawr ee raashinka aan dirna taasi toosi adkeeyaysa nolosha bulshada. Wufdo ku dareera dowladda Koonfur Galbeed iyo hay'ado samafalka iyo waliba iyo deerana degmada Dinsoora si aan qiimeeyay nolosha bulshada iyo sidii warran ku qabada lahayd kureeda markii hay'ado samafalka iyo roojiyanka gargaarka meelaysay ku jaraya. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo kulanka hay'ado iyo maamulka degmada qayb ku hayay ayaa sheegay in muhiimiyadda in hay'ado la shaqeeyaa si shacabka tawaleysan gargaar dirsiyanga
deegaanada dadka mashaariicdana siyaaw oo gargaarka biyaaw sharuudi leeyin hoob sharuudo isugahay uu unbuun gargaarkaas maneen si socdo kor gaaba galaan degmooyinkii gargaarka in baahnin sharuudo shoyowa kase uu dowlad aan walaalinahayn ku cawdaya shaqna fadaan gargaarka faragelin laga hayaa faragelin oo maamul faragelin oo ciidan iyo gargaarka laga hayaa walbadan sidii la fadaay oo hay'adooga gargaarka in socdo waay ujeedka guud oo hadal lan socdo waliba waa hay'adooga inuu cadeeyno degmadaan wal kastiyo oo ka tir galan suxur ah in aan qabado koran oo programyadii lan ka tir galay ama cunto naga tooy ama cash naga tooy ama wal qabad naga tooy in suxur ah in ka shaqeeyaan maamulka ciidankana garabka si aan inyo arantaas fuliyan wali jaray dad hay'ado dhibaato jar oo riboodii been ag waraaw dawladdu ku been sheegaw hay'adoonu ku been sheegaw nuuna nin metelna laakin degmadan iska weelo dad run sheegaw hay'adoon qoraa hay'adoon naftashay in ogaadaan walaay oo saxnaayn emailka soo isku aragaan hoob isku jawaaban ogdaa mushkil la tahay Dinsoor ee qasa dheerba wali kuma daha dad bayoon shaqadii wali ka dhigdeena in riboodi ay qoraan
dinin kala gudoomiyaha degmada Usmaan Macallin Abdiya ya dinigii sheekuhu hadalyaa dafurka ku jariya degmada us oona balan qaaday inyo kamaamul ahaan si shuruud la'aan ay yoon kala shaqeeyo doonana hay'ado us oona ka baaqay iyo bileeriyanka gargaarka bulshada iyo umbaahaniga
hay'adii ka shaqeyn jiray magaaladan ee bulshadan tirada badan leh wax u qabanay maanta gaabay wada galan ma joogan Dinsoorna sideedaba iyada oo cod dheer aan ku hadlayno waxa ay ku nooleed ilaahay ba adoomadan sameystay asan xanaaneynay laakiin WFB waa sameeyay Dinsoor madab aan masuul ka nahay oo nala soo diray adduunkan cid ino soo dirtay aan wax xisaabinaysa hadda ku adduunan aqran ilaahay aan wax xisaabinayo wixii hay'adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin anaga diyaar u nahay